Races when I would work classic. It turned my love, baby. Can you make my life so beautiful, so wonderful? Say do. Yeah, 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 yeah. Mm-hmm. Yeah, but man, oh. Yeah. Well, when you and mama chanjabu, penzi lako la ni bambabu, mbele yako sina ujanjabu. Wako kifaranga tu, nifungie kwenye banda tu, penzi lako ni lile kwa namba. Wako mko tuli, 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 yeah. Penzi bakuli, njaze utuli, nuki, yeah. Bebe, utaniambia nini, na yuko moyoni, na mpenda rohoni, baka kitandani. You make my life worth living.
Oh, it's a love. This is when I would work with us. Can you met my love?